kodo men hande ko Abdoulaye Bachir Sow on ko suka Nigerianajo disetedo e Alhali Digital Marketing amo sinci tati tek sudu gollirdu karalle kesse. Abdoulaye Bachir yettima
karno darama itama
lamdal an aranal holno Alhali internet fewndori e nder Nigeria tippude e ko anduda e nder golle ma.
Mi yettide jamol maɗa. Bano mbiɗa ha Afrika ɗo min wodi caɗele ɗuɗɗe ko larani hala technology takanasma hala internet. Bano mbiɗa ngam aranol to a fuɗɗi a laran jawal internet majum fit majum ha Afrika ɗo jonta a tawan megabyte 14 ha nder maƴƴaɗe ɗum fargal majum ɗum jawal man woni. To a fondan ɗum be lesɗe bana Europe ita bana Europe kamɓe megabyte 159 ha nder maƴƴaɗe. Nden ha Afrika ɗo bo 14 ko Asia ɗo to a laran kamɓe ɓe yahi 153. En non to a fondan a lara ceede nawugo ceede majum bo waɗi comparin man a tawan haɗo man ɗo laawi ngam ɗum yawata. Nden ngam ha Nigeria ɗo ba ha Nigeria ngam min mari options dama min ɗo mari bana woodi je internet waddata woodi je independent network bana fibaji ɗo woodi irin Starlink je Elon Musk waddi balɗe ɗo. To ɗo hoytini hunde man toni ha wawana furtina ceede maɗa a heɓan internet man jawɗum. Amma nana ko moye on wawata kutunugo banni man. So to a laran bana ɗi ɓorna fu sodoɓe data majum 1 GB ha nder gure ɗo 1 GB ha Nigeria jonta ɗo ni ɗum nera 333. To a fondan ɗum ɓe lesɗe goɗɗe bana Kamaru ko Chad ko Niger a tawan gigabyte gotel majum hewti sefa 500 ɗo to a canji ha nera ujunere be hunde. Amma toni en laran ɗum be gite goɗɗe woodi jahargal yeeso. Ngam to a laran duuɓi 10 saliɗi ko 15 a laran jawal man adaptation majum ummi daga 9.6% yahugo 33%. So ayi ɗo holli yahugo yeeso woodi jahargal yeeso. Tanni effect majum ɗo ɗuuɗi wato saɗede man ɗo ɗuuɗi especially bana minon waɗoɓe entrepreneurs en waɗoɓe startup en.
Kono noon nafoore nden ko si internet on weɓani jama on fo.
Min hoore amma woodi experience mi heɓi dow majum ngam woodi project feere men yino min waɗa dow ko laarini haala agriculture haala ko laarini jurugol e demal min heɓata min finditira huwoɓe remoɓe e durooɓe dow laabi zaman no ɓe hutinirta be ko laarini ande kese bana irin artificial insemination irin kujeji de ko laarini ande zamanu. Nden caɗele min heɓi aranon dei ɓurna target audience amen yimɓe ɓe en mari haaje min waɗa richin maɓɓe ɗo ɓe wala access internet ɓe wala internet wala internet ha maɓɓe warti ɓe hutina seeɗande maɓɓe mari téléphone ji jeɗi wala internet majum. And then bano mbiɗa internet majum warti bana iyam ngendam jonta heɓi a naftiri fuu ɓe ko laarini haala mu'amalati ji ñaman fof warti dow internet majum filu doggutirgo filuji ko laarini haala ande zamanu ko andi fuu.
E nder yewtere makko ka jonde ONU e septembre ƴaɓɓiɗo hoorejo Sénégal o Bassirou Diomaye Faye inni internet no haani wonde ma ɗum taweede e haanereeji neɗɗanke. Aɗa tawtimo e ɗum?
Mi yerdi be maako, mi yerdi be boliɗo maako 100 be 200. Haani internet warta ɗum farilla on, haani arduɓe leddi tabbitina internet hewti ko toye ngam no ɗum wallira kamɓe man ɓe doggitira zamanuru maɓɓe. Ngam to a laran jonta data warti kam on diamond gold wato kangeri jonta. Data ɗum bo no heɓirta ɗum no ayinirta ɗum no hutinirta be majum pat dole sai wona woodi internet majum. So to internet majum hewtai ha luttuɓe bo hutinirgo be majum ɗum saɗɗum. Mi hokkete seeɗa bana Nigeria ɗo balɗe saliɗe ɗo ɓe waɗi initiative dow haala cashless policy himɓe fu usta hutinirgo ceede ha juuɗe maɓɓe. Ɓe fuɗɗi project mai saldori waɗugo ngam ko waɗi ngam yimɓe ɗuɗɓe wala ko account ha banki. To haɓe wi ceede ko ɗum watta sai transfer sai yerɓa wala ceede ha juuɗe wala ha ɗum wara. So ɗum nde ɓe waɗi implementing policy man leddi man heɓi feita nder maji economy leddi man doɗɗi. Ngam ko waɗi ngam ɓe torri talakaino himɓe wala no hutinira wala warti ɓe jewata ceede. And then ceede man bo ɓurna fu waɗoɓe final consumers man wala account ji ha banki ma wala internet ma nder kauyeji nder laddeji ɗo.
Holko marɗa ko wi'a ardiɓe leyɗe men Afrique e ƴettugol eɓɓoje ko fewti internet?
to har gare ni do eun ardibe lesde Africa be nota noddangu president Senegal be tabbitina internet do to sankiti ko hatoy kala ibe di fu do mari access majum do mari lawol majum ngam jahar gal yeso lesde di e bibbe mari bano men andi duniyaru ndu hotaki ko dum sedo internet en non kambe bo ala digital economy to do yidi do ara achieve digital economy dole seto be wadi internet nasti ko hatoy
Abdullahi Bashir so mi yettima
assalamu alaikum.